Isithombe 15. Ibandla lakhuleka lathumela ama missionary. Izenzo 11 verse 25 kuya ku 26 no 13 verse 1 kuya ku 3. Edolobheni Antioch, iqembu lamakholwa lahlangana ndawonye ukukhonza uNkulunkulu. Leli qembu labantu laliyibandla Antiochia. Babebizwa ngamaKristu. USawule wahamba noBarnabas ukuyofundisa abantu lapho. Ngelinye ilanga abaholi bebandla bazila ukudla, bethandaza ndawonye umoya ongcwele wase ekuluma kubo uthi, ngahlukaniseleni uBarnabas noSawule baye emsebenzini engibabizele wona. UNkulunkulu wafuna uSawule noBarnabas baye kubantu abangaze bezwe ngoJesu. Niyababona uSawule noBarnabas beguqile, abaholi bebandla bababeka izandla babakhulekela, base bebathumela ukuba bayofundisa abantu ngevangeli likaJesu ezindaweni ezikude kakhulu nase-Antioch. UJesu wathi, hambani niye emhlabeni wonke, nishumayele ivangeli kuzo zonke izizwe. UNkulunkulu sababiza namuhla abantu ebandleni ukuba baphume bashumayele ivangeli kubo bonke abantu. Ibandla nabazalwane kumele babakhulekele, baqinise bese bathumela